sasizibu wabuyonke Chofo sanga joni omwavu Yenga taba na yeno sanga pito mugaga Atenga emuli yake Antu wala munza bansobete Feye wala konja ya gala kubata Mwa wano kubanywa Antu wala mute waloza Nzijukira kabozi kafe Omanyi njagala nnyo janjange Twaberanga okuchoto chafe Nalyoka ngerero obugero bonna Kubangera nze namusuzanga Wadde twanyu yange bintu byonna Mulinga muziro gwabwe Ekyomukadi atakisinyako Wendi mwi ya na chitegera Sirika nchikutegeze Echivira kubuta wangala Nesoka nintebelezo mulembe gwabwe Kiroza jeraga choka Njita wali mubu kusa kusa Meye joro nyumule mewafe Meye joro nyumule mewafe Bira ya biyamfuna Ensonge no yenga mpa kunyo Ndalo indi kwa maunja kujitanya Abantu wala mute waloza Abantu wala munze bansobete Banda ngechi singa kukuholo mwafu Kubanga wezi mula ato mune nyanyo Jajange ya ngambanga Thank you.